kunde socha
nafanya masaji omulala
wali nsonye jogo kandiveko dikomeza
nafanya masaji omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakade
nafanya masaji omulala
abakazi tubasinga manyi mpozi naye magazi batusinga bwasirika kwetolowozo mumaze ata masaji twakulabo zanya firimu okumala kabanga bomukazi ali mukamoli juzi yankwata lubona neswala beli mustandi mumiranga onde socha akatonde socha onde socha
nafanya musajja omulala
wali nsonyi ejogo kandiveko ndikomeza
nafanya musajja omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakadde
nafanya musajja omulala
onde socha akatonde socha onde socha
nafanya musajja omulala
wali nsonyi ejogo kandiveko ndikomeza
nafanya musajja omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakadde
nafanya musajja omulala
mutanda bugumu mukazi wangono yali badde yanzitadda password yesimu nkizudde agimanyi bumeseji abukenga yanimba mbu yetakebera simu busengawe yamugana senkagale nendowooza nkutte fala ampitako gwenkwana nensumulula obwenzi supa yangoberera nakwana liita juzi twesonzeroji tuwujjadde omukyala nakonkona yatusanga tuli mu ttawulo ndowooza naawe kyaddakawo kiraba tombuuza bwana gundi onde socha akatonde socha onde socha
nafanya musajja omulala
wali nsonyi ejogo kandiveko ndikomeza
nafanya musajja omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakadde
nafanya musajja omulala
onde socha akatonde socha onde socha
nafanya musajja omulala
wali nsonyi ejogo kandiveko ndikomeza
nafanya musajja omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakadde
nafanya musajja omulala
kawesi byantagadde kolero baba abakazi tubasinga manyi mposi naye amagezi batusinga bwasirika kwetolowozo mumaze ate abasajja twakulabo kati nkaba bw'omukyala agenze bw'otokyuse emirerembe girinde toseka bwana gundi onde socha akatonde socha onde socha
nafanya musajja omulala
wali nsonyi ejogo kandiveko ndikomeza
nafanya musajja omulala
bulijo vili munzi zanya eno yatakadde
nafanya musajja omulala